This is an MUT Radio podcast.
Oh my God. Kumhlaka 19 ku February 2024. Senza kanjalo ke on a business Monday, giving you top tier quality content. As always, ladies and gentlemen, siyasho ukuthi namhlanje ayikho lento yokuthi na business class music selection. Namhlanje kade sikdansisa nge electro, sigiving singinika nje u David Gwera, umuntu owaziwa kakhulu laphana nge Eretto kade siloku singinika yona. Ladies and gentlemen, sesiyangena ke kwi interview yethu yokuqala, but before that Nondutuko, speaking of a businessman, there are people or the numbers of unemployed graduates are a new guy day by day, and the entrepreneurship is one of the things men they can help men ukuthena umuntu ayiqalela into yakhe eceleni while usalindile ukuqashwa lapho uqashwe khona, but ubuyiqalela into yakho eceleni. Siyazi ukuthi na business akusilone la noma ubani fethu, ibusiness idinga umuntu oqinile. Khuluma ngo Savita, mina ukuthena u Savita ngifake kuma depression. Yabona? Vuka kuma depression uthi saphuma kule safika le.
But at least you knew what you were getting into.
I knew, man, but nobody actually told me ukuthena, hi man, it's gonna be a constant thing, yabona?
Yeah.
Gonna be like uthena uthena, okay, so usunyuka intaba usuthi usuthi.
But it is like a roller coaster ride.
Yeah.
It's like kuba mnandi kuphinde kube intaba, yabona?
Not for the faint hearted.
Mhm.
I read one of the book, man. One of the book. Kuluma ngesinye sa story. So of an Indian guy, a begui flight. You understand? Mm-hmm. We logistic. Ogutena. He actually committed suicide because now ama truck ake afa elandelane and ugwalungisa it coasted.
Mm-hmm.
You understand? It's coasted a lot. And then he just closed the office. Committed suicide. Office. Tell me about that. But ladies and gentlemen, hlanganani nami nje show isuke isthezi yazi ukuthi na inginikeza abantu abazokuphendula eminye yembuzo. Ladies and gentlemen, we are joined by the CEO, the man behind the success of Ikhaya Lami Clothing, igama lakhe ke also. He's an ambassador, brand ambassador of Ubani ISB. Uzositshela ke ukuthi na ISB umele ini. His name is Mr. Usabelo Wakwandlela. Mr. Sabelo Ndlela, welcome to the show.
Ngiyabonga, ngiyabonga ngokuthi ngifike namhlanje la kube.
Ngiyaphileka fethu.
Yaba ngiyaphila nje.
Ah, Ndlela kaSompisi.
Hayi.
Hayo. Awuduli lapho.
No, bakhona ngalabo from leThekwini uyangale bawo Ndlela Sompisi. Thina ngakithi uNdlela ubayini.
Oh, bayini.
Yeah, saba ngasekhaya obayini. Oh, yeah.
Know your origin, Nontuthuko.
I come on.
Know your origin. Kade ngimtshela ukuthi they are from Swatini.
I do know that. How?
Banga maSwati. Kodwa akazi lokho. Nontuthuko.
I do know.
Ngiyadlala, you know. You said ukuthi na you're going to speak isiSwati. I'm going to give you the first question in isiSwati. Ngiyadlala. Mr. Sabelo Ndlela, thank you so much for joining us on the show namhlanje. Asikhulume ngokuthi mhlambe u Mr. Sabelo Wakwandlela abangamazi ubani kanti futhi ukhulele kuphi?
Usabelo Wakwandlela bese kuthi ke lele engalile apartheid good enough. So ngikhulele ngizalwe eMpendle, ngakhulela eMaritzburg endaweni yaseMbali.
Yes.
Then ngaphinde ngabuyela eMpendle futhi. Ngabe sengiza la eThekwini eMangosuthu ngizofunda khona ke.
Oh, you are an alumni.
Yes.
What
yes,
did you do?
Ngenza public management.
Oh. Okay.
2014 to 2016.
2014 to 2016.
Yeah.
Yabona. Wa ugaga baby kodwa tutu. Let's go through. I want to know before sizas ngena kule seminar esingayo namhlanje. Tell us about Ikhaya Lami.
Okay, ikhala mina into eyenzeka kanje, it's a business ngathi ngangisafunda isikole.
Yes, yes.
Ngangicula umculo hip hop, right?
Yeah.
Theme ngiqeda 2012. Kwangena lento ye intro, ngise ngicula kwakhona ukuthi short ngemali, we need to do something generate imali, so siqhuba nomculo. Then ngakhangana with the guy eyangisuggested indaba ye business ngiregister. Ng-2013 ngaregister business impendle. Youth trading saliqamba kanjalo was advised ukuthi singakhona ngelibe limited ku into eyodwa
sivule
ku private company. Ngathi ngiqale lapho ngokwenza ke impahla zokugqoka.
Yes,
sasithi NIM all about entertainment because sasithi sakha ibrand angasekhaya, we inspired by Leka Tira, Effect Urban Rock, so sagcolela lezo skipper lezo. So nathi sathi asenze sangasekhaya ilento iNIM. So kwa ukuthi ke abantu sayibothi no esiqamba manga ayikho entertainment impendle like le asishinto eyiyona impendle what is it so that new impendle kalam so same esenza kanjalo bathi abantu nami mpenzi ngwaseThekwini ngicela ungibhalele u ND kalam noma ngase PMP bhalo MP kalam so sabothi no this thing is distract alera skale no kalam pen ozo representa wonke umuntu la ikhona ngingasabi indawo yendawo nendawo nendawo cause iyakhula lento so kanjalo ku kalam waba khona under the company impendle ngiyo trading so kwanjalo kwakuningi baningi akulona Kalam clothing kuphela khona iKalam studio nakhona senze enye into Kalam football club they are yonke into sekuyiKalam just a branding
so it's like now ulokhuzana uKalam is a holding then there are branches divisions mm-hmm. afola khona yes. Oh nice man now you are a brand ambassador of ISB tell us ukuthi no ISB umeleni and also how did you become now the brand ambassador
no ISB nje iqalwe yimina
yeah okay
yes iqalwe yimina 2018
yeah
so into kade yenzeka mfethu as umuy entrepreneur we are knock ngikufuna ukusizakala
yes
so bese nokufika kuthiwa ayi mfethu buzosizakala khona simsizile ophuma la uthi ukhala abantu balo bamsizila umazi akekho abakhonjwakala so theme sikhangana milo sikhangana nabantu abaphandayo uyazi ukuthi inyoni zohlobo lodwa zinezandawona
yeah
uthi no kuyalwa ngathi asihlanganeni so this mese ofuna into lapha sifuna songo so that as noma esho ukuthi usize ubani nisibuze ubala
ubani yabo
so kwayi into kanjalo ke yokuhlangana kokusoma business basi basendaweni
yeah
then 2019 kwa into engathi yaphela wathi 2021 umuntu esesekukhula futhi yabuya lento no guys this thing ayisebenzi kahle so nga eda bonke ke abantu engibaziya kuma business nase ngibajwayele ukuthi guys let us sikwazi khona sokwazi ukuachieve sithola ama training ndawonye senze zonke izinto inamba kakhulu into ebalekile kwakukuthi sikwazi kulaleleka meseshi izinto esizifunayo because then kuthe 2021 kwalula kakhulu ke sahlangana no NYDA
yes
senza ama trainings asaphinde futhi akhanga no sida senza ama trainings ngikhuluma ukuthi i membership yethu lapha sesenze ama trainings awu 2 ka NYDA ase overall
yeah
it's about 55 wabantu abawenzile asebexhasiwe with amount of 50,000 each I think bawu 12 manje ngalonto then no NYDA nazinto so asigcini ngokufuna ukucaza but we make deals around us ukuthi okay when wenza lokhu mina ngenza lokhu so then mase senza lento so ngokuthi ke mukhula into ekhulisa ku business ngithe networking
yeah that's true
you need ukuthi networking so guys kunokuthi yose sika nje sikhona sizama ukupusha but knowledge nemnyango eminingi sizoyivulela ukuthi sihlangane nabantu asebengaphambili kwethu then we start lento ke yama seminar we organize i seminar nje yethu ukuthi sizenzele so siyenzile last year yokuqala it was our first seminar yahamba kahle then sathi ke this year asiphinde enye futhi ezobusithi the ubathuthu in terms of ukulanda abantu aba just soba nabantu abanjengo Shepherd othando Magani abantu asebethe ukukhula but abasabancane nabo ukuze sizokwazi ukuthi sincelisane ngolwazi nangana nje nanguma ngabe yini enye esibonayo ukuthi iyasizakala kuba lapha kakhulu ngomotivate uma niki isemina you know ubona izinto lento kade uyichaza nje ukuthi ubona ukuthi yazi mina bengihlula lento but lo muntu usedlule into engaka ubothi angakasebenza I need to work hard ngize ngikwazi ukufika la so nje ngingasho ukuthi ngiyimember it's a movement kahle impendle small business I register it's just a movement of small business ukuthi maybe ufuna ukuya kule direction bahamba together mesiya ngala sihamba together
Yabona ke mabethe na charity begins at home suke beshinto enjengalena impendle small business is actually the full term for ISB so khona ke uMr Ndlela ukuzokhuluma nathi namhlanje now Mr Ndlela reason why sikubize lapha kwi show sibonile ukuthi na there's gonna be what we call a seminar tell us more about this seminar
okay iseminar yethu izoba ngomhla ka 9 March amathikiti akhona ayatholakala boxer na pick and pay no ne link nje online uyakwazi ukuthi mungase welikhona i Facebook page Ben, small business, ikhona naphi event, ekhomisayo ukuthi kune event ezoba khona. So we are inviting nje osoma business. Njoba sisho ukuthi mo ayikho lento usinto yasempendle kuphela, but sabathi wonke umuntu ofuna ukunetwork nokukhula nokufunda as osoma business kumele ukuthi afike lapha ya. And makhona bazosuka la njengo khona umfethu waleThekwini.
Yeah.
Aba besiqalo, I think benza isiqalo ithe education institution.
Yeah. Mr. Goniwe.
Goniwe, yes, yena. Ozobu MC waleyo event kule seminar kulonyaka. Baningi nje abanye abazosuka leThekwini, so eMaritzburg bezo lapha eMpendle eTusong Center bezo seminar yithu. So we're inviting anyone ongaphumelela nje ayizohlangana nathi.
Mafuna ukwazi ke about ISB business seminar ezobi khona, uyayena phana ku Facebook ithini page lakhona?
Impendle small businesses.
Uzokwazi ukuthola all the information akhona. Ngifuna sesiphinde mhlambe ama details are so important about this seminar, ukuthi nama tickets siwathola kanjani, siwathola kuphi?
Ama tickets siwathola kuma retailer uthu ngo web ticket uBoxer no Pick and Pay malu 200 lilodwa, 200 lilodwa. Uma kuthi mhlambe lokho kunika inkinga, ikhona ilink ungasithinta, noma uthinta inamba yami nje straight, futhi nakhona ngakulekelela 0797634429. Uzokwazi ukuthi ngikunikeze ilink direct, ukwazi ukuthi uthenge ithikithi. If u around lena ke muke empende, nakhona akhona amanye atholakala nje uma ungithinta.
Because Mr. Ndlela, you've been in this business world, business industry for a very long time. What is it that you think finally ama businessmen and women finally begwens because ama business wabo angazitholi now sithena they are hitting a rock bottom?
Ngathini mfethu? Into engifundile kulo 11 years ngenza ibusiness. Ngifunda ukuthi into ithe qala i-business phambili.
Yeah.
Collaboration,
yeah,
ne-networking. Unganayo imali, I'm telling you my friend, unganayo imali million. If ungenalo lezo nto, ungeke uzi-apply lezi zinto ezithuzo ukusebenzisana nabantu nokunetworka nabantu. Business lakho ngeliye ndawo. Bese ukuthi lokho kuzokusika ukuthi ube ne-information, because injoba ngithi u-collaborator uzothola umuntu ongaphambili kunawe ozokunikeza ukuthi aqinise isibini, because wena ungazitshela ukuthi sekuyibani i-cornerstone usuvamelelekile lapha ya. Uzafika le nto nje just small thing komunye umuntu ozokwazi ukusakujumpise ngale. So ngathi kosoma business guys, yabona le nto esisho sabantu abamnyama ukuthi into zakho ungazikhulumi noma unomba, it's into yabantu abasebenza la working class. For in business you need to talk. You need to meet people ukuze ukwazi ukuthi ukhule ugrowe. So nje ile nto engayisho ukuthi guys, ngakunika, but engazi ukuthi kunalezi zinto ezithu abantu engicela bazi apply noma bazifunde.
Yeah.
Ufana uthole mentor mokwi business. Mentor nje anyone ombona, akuyena umuntu onemali, but umuntu obonayo ukuthi lo muntu into yakho uyakwazi ukuthi ungafunda kulo izinto eningi kuyena. Ungathola mentor bese uthola sponsor. Yini sponsor na? Umuntu okwazi ukuthi akhulume ngawe noma kuthi ungekho endaweni ez right. Yabo. Umuntu ozothi mekuxoxa enzi example lati kukhona usibanibani khona usabelo owenza ukuthi kanje uthole ukuthi kuzothi kuphela even leyo event akuyona. Sebenzi awusixhumanise nalo sabelo lokumkeza umusho wena. Let us sponsor umuntu ozokwazi ukuthi akulethele ama opportunities wena noma kuthi awukho kuleyo ndawo leyo.
Yeah.
No mentor umuntu ozokwazi ukuthi akugade uzothi umune nkingi kumbuzo. Engisahamba ngakhona awuhambi kahle zama ukuthi ulungise. Ungazi ulimali. Ebusinessini engazi ungakubalekela ukuthi ufunde ngephutha lakho. You need to ngathi ungafunda ngephutha lomunye umuntu. So that impilo izoba right. Abona ukuthi nje wena ubone ngathi se usu right. No. Futhi ebusinessini successful awukwazi ukuyijaja ngemali, ayijajwa ngemali.
Yeah.
Ijajwa ngendawo nohambo sulihambile. Njoba ngis 11 years experience.
Yeah.
Hayi ngeke ngifake nomuntu ona 2 years. I'm telling ngeke.
Yeah.
Noma kuthiwa yena lucky business likule scale sama million, but angesifane.
Yeah.
Yabo. So naye ke I think leyo nto kakhulu osoma business akumele bakuqaphele kakhulu.
Mela uqaphele ukuthi na you have a mentor, you have someone who's going to be your sponsor, man. Ube nabangani, yazi, understand abangani, abangashira ama business okhespa nyo vest but beshiya wakho la. Beshile nelakho. Hey, I know Kate aba fresh. I know Kate man. Hey, umuntu alishare business lo muntu akangamazi but kunomuntu odayisa usavitha la iceleni kwakho. Akazange uzoshare ngisho into eyodwa ngaye. Mr. Ndlela, says humble for you too, maybe just your last word and also a few details about the ISB business seminar.
Na ngiphinde nje ngikhumbuzise abantu ukuthi abaye ku Facebook page ngizoba lula ba search e page Impendle Small Businesses.
Yeah.
Sine seminar lapha bafike futhi baphumelele bese kuthi nje bangayithatha ninambu 0797634429 ukuze bezobuza nangokunye bakufisa ukuthola. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.